byatewe neza kuko ikibazo avuga ikibazo cyo mu karere gihangayikishije akarere kacu muri iyi minsi ni umutekano mu cyuhari kandi nawe aravuga ati ntabwo ibibazo bihari ni politiki ntabwo bizarangizwa n'intambara iyo ni point ya mbere twemeranywaho kuba rero bakunda gushyira amajwi nanjye abantu benshi bambwiye bati nawe nyamara urimo nubwo atavuze izina sinzi niba baha amakuru perezida wa repubulika ku bindeba bamuha amakuru nyakuri cyangwa se niba byaba biterwa n'uko nkunze kuvuga mu minsi yashize ari inyandiko nasohoye ikindi gisigasira ibyagezweho ngasanga kugira ngo dusigasire ibyagezweho ari uko abanyarwanda twese ndetse n'abatavuga rumwe cyane cyane abakora politiki hanze hashakwa uburyo abo bantu bakwegerwa abantu bakaganira tugashaka uburyo n'abanyarwanda nabo muri FDL tugashaka uburyo icyo kibazo cyo mu Rwanda kirangira binyuze mu biganiro ku kibazo cyihari ni politiki nk'uko na nyakubahwa perezida wa repubulika yabivuze ngasanga rero ku kibazo cya FDL bakunze kugarukaho aravuga bati harimo abicanyi harimo iki ariko ngifuze kuvuga n'itangazo nasohoye navuze hari itangazo ryatangajwe na rero umwaka w'2007 ryavugaga riti guverinoma y'u Rwanda niyireba abo yita abicanyi ntibanga abo ngabo bazashyirwa ku ruhande bakurikiranwe n'inkiko mpuzamahanga tujya tubona hari abava muri FDL bakajya umutobo bagasuzwa mu buzima busanzwe hari abaza bagashyirwa mu ngingo iyo rero ni porosesi ishoboka ariko ngifuze ntigomba guhagarara kuri FDL gusa dufite amashyaka menshi akorera hanze ni nayo ndavukamo nyine iyo mitwe ishobora kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cyane nyine rero dusigasira ibyagezweho dushaka kuburyo abo bantu bose baganirizwa ikibazo tukagikemurira hamwe nk'abanyarwanda
ariko perezida wa repubulika mu ijambo rye arasa n'uvuga yuko abo ngabo nawe ushobora kuba urimo bakorana n'iyo mitwe irwanya ubutegetsi icyo cyo urakivugaho iki
ngira ngo perezida wa repubulika wenda yabahabwa amakuru atari yo ntabwo nta mitwe y'iterabwoba nkorana nayo kuko ngira ngo abantu bamaze kumenyera politiki yanjye bazi ko ikintu cy'iterabwoba ikintu cy'intambara ni ibintu ndwanya cyane ntemera ni nayo mpamvu ntangira ngo nti icyo nemeranywaho nawe ni uko avuga ati ikibazo cyo mu karere ni politiki ntabwo igisubizo ari intambara kandi koko intambara irasenyanya abanyarwanda ndetse mu bambere babizi neza ari nayo mpamvu nasohoye iriya nyandiko ivuga ngo sigasigira ibyagezweho nuko dushaka kuburyo ibibazo byacu tubikemura mu biganiro kandi n'ibintu dusanga mu itegeko nshinga ntekereza rero ko yabakomeza gutsindagira ingabire mu byo kuvuga ngo kurana imitwe y'iterabwoba ntekereza ko kenshi aba ari propagande politiki ntabwo aba ari ukuri
madamu Victoire Ingabire Umuhoza ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika
yego murakoze namwe